夜空那种洒洒处理哭泣那样那微微所思也哭过哟你妈要一夜哭那有那微微所思也哭过哟你妈你的印度卡那微微思一把也迷信一车也不是那个一黑啦Now we miss you, Iba Yemishi. That's why I was a boy here. Imeni vidu kuye, Mugi henyacho. That's why I was a boy here. Imeni vidu kuye.Mugi he nyacho Ibyo yavuze irabikoze Yabwiye ko nacho nzaba Turi kumwe nayo Nawe imisozi yakurwayoMani da hinduka Iba shagukora Ibiru tachane Ibyo twibwira Ibyo dutekereza Sumunu gwibeshe Ibyo yavuze bizaba Nacho yavuzeIbyo yavuze yarabikoze Nacho yavuze
Neo